radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Utuye mu murenge wa Kaniga akagari ka Rukurura mudugudu wa Nyagatare yaje mu kiganiro ashakisha umwana we Nyiramajyambere. Yatubwiraga ko ashobora kuba ari mu Bubiligi aho yageze avuye mu kigo cyitwa Les Eritrines cyari gifite icyicaro ikibungo cy'uburwa n'umubiligi Georges Selis utakiriho. Dore uko yabivugaga. Yamutwaye amuvanye he?
Mu nkambi ya Bugarura, Muhura.
Ni wowe wamumuhaye ngo amujyane?
Yaje amusaba ko agiye kwigisha abana mu nkambi yo muri Kibungo ngo hari muri Saki. Ndo Kibungo.
Amujyanye mu nkambi.
Ya Muhura Bugarura.
Uwo muzungu yitwa nde?
Yitwaga ngo Jorije wo muri Belgique.
Amujyana ahitwa Isaki.
Isake do Kibungo
yakubwiraga ko mujyanye mu kigo azamureremo, yakubwira ko mujyanye mu nkambi, yakubwiye neza ko mujyanye he?
Yakubwiye ko yambwiye ko agiye kwiga.
Ariko nsobanurira neza kugira ngo umwana wa muvani Bugarura bajye kumwigishiriza Isake muri Kibungo, bari bagiye kumwigisha iki? Harandi masomo adasanzwe umwana wawe yarakeneye?
Yari umwana mutoya babajya muri icyo kigo nyine cyo kujya kwigiramo.
Icyo kigo izina ryacyo urarizi?
Yatubwiye ko ari muri Sake do Kibungo.
Ndabyumva uko ubivuga, niko yakubwiye ati muri Sake do Kibungo, abivugaga mu Gifaransa. Yari umubiligi, ni umuzungu, ndabyumva. Ariko se ni wowe nyine umubyara, uwo mwana mujyana waramuherekeje cyangwa warumuhaye aramujyana?
Uwo mwana mujyanye yamukuye mu nkambi aramutwara.
Yaje wenyine, nta munyarwanda cyangwa munyarwanda kazi bari kumwe?
na wera siku ya uzungu yitwa yarafite umugore witwaga niwe namuha mediatrice
niwe namuha mediatrice
umugore w'uwo muzungu
yari umugore w'uwo muzungu
ee
ninde wakubwiye ko ari umugore we
umugore watwarabonanye nyine ambira ko iwabo naho hari ahungaho muri za kibungwa aho ngaho uwo muzungu yari ya murungu yari umunyakibungu none bamujyana bajya kumwigisha ngo ajya kwiga nyine nko kujya kureba nk'abana bari mu nkambi
uwo mugore ni we wagusobanuriraga mu Kinyarwanda umuzungu we yavugaga igifaransa ntabwo akivugaga yagusobanuriraga kubwira aho umwana wabagiriye
uwo muzungu nawe yari azi Kinyarwanda yuko yafasha abana inaha mu Rwanda benshi tukiri nina hari abana yigeze gukurayo
mwari mumumenyereye rero ntabwo mwatinyaga kumuha abana banyu
nina hari yigeze gukura umwana witwaga Kamuntu amuvanye muri komine Kiyumbi
yego
tutarahunga umwana Kamuntu yari umwana wo muri Kiyumbi nawe
yego uwo mwana Kamuntu wo muri Kiyumbi ababyeyi be banyuze hano mu kiganiro agasaro kaburaga bamushakisha ndamushaka ndamubona namusanze mu Bufaransa hanyuma muhuza n'ababyeyi be bo muri Kiyumbi none urumva rero mwari mumenyereye yuko George Celis n'iryo zina rye ryuzuye atwara abantu
yabajyanaga avuga ko agiye kubigisha nyine
akabigishiriza mu Rwanda cyangwa se akabajyana i Burayi
yabigishirizaga mu Rwanda ngo muri sake do kibungu
hanyuma se ubu ngubu mutekereza yuko uyu mwana wanyu nyiramajyambere yabaherereye
nyine natwe niko bituma dushakisha kugira nyine ngo tumenye niba uwo muzungu yaba hari ninga se mwamenya aho yazabarizwa niba uwo muzungu hari ninga se mwana wenda nimba azaba hari
twakoze ubushakashatsi tubifashwamo cyane n'imfura ya Gasaro Kaburaga umwana wa mbere twabonye tukamuhuza n'umuryango we nyuma y'imyaka 30 batandukanye Kamonazi Marceline utuye mu Bubiligi ndetse na Gabi yakaremye nawe wabonye umuryango we binyuze mu Gasaro Kaburaga nyuma y'iminsi 3 nyiramajyambere twari tumubonye byabanye ngombwa kumusobanurira ko bamwe mu muryango we bakiriho kubera ko avuye mu Rwanda afite imyaka 7 arakibuka byinshi ntibyamugoye kumva ko umushaka ari nyina iyo nkuru niwutiye kuyibwira musaza we Maniraguha Emmanuel Duruko yabyakiriye
yizeze twabyishimiye kandi mu kimwe by'umwe ariko tunishimira radio yadufashije mu buryo bwo kugira ngo tuzashatishe umwana wacu tumubone kaba yaradufashije ndabyishimira
yego none umukobwa wanyu rero mushiki wawe nawe yiteguye kuzababona ari kubirumvikana ko akibanza kubyakira no kugira ngo yiyakire yiyumvishe koko uko ari mwebwe mu mushakisha muri umuryango we cyane cyane ko abamurize bari baramubwiye ko umubyeyi we ababyeyi be nako bose batakiriho aho ngaho mu muryango musigaye muri bangahe
kwebwe mu muryango bakakanya hano aho twicaye ubu turi abantu bane harimo na mama wacu basaza be n'abashiki be bakuru be ubwo turi ba basaza be turi babiri ubwo na mushiki we n'umukuru we w'umukobwa n'umwe ubwo turi bane twebwe na mama noneho abana ni batatu na mama wa kane
none abo bavandimwe bandi bo mu muryango nabo mwababwiye iyo nkuru nziza inkuru y'umuvandimwe wabo ko nyiramajyambere akiriho niba se mwababwiye bo babyakiriye bate
nabo barabyishimiye pe barabyishimiye by'umunezero bya cyane barabyishimiye kweri
ubu ngubu se muritegura kuba mwamwakira ramutse ashatse kuza kubasura ni iyihe myiteguro mufite ni ibihe mwaganiriye mumaze kumva iyi nkuru umuntu mumaze imyaka 30 mushakisha mukumva noneho babwiye yuko akiriho nawe akigaragaza mbese imyiteguro ni iyihe igeze he
amarangamutima si twakubesha yo ni menshi n'ubu banatubwiye ahari ngo ari no mu muhanda arimo kuza ngira ngo ahari nubwo tudafite indege hari twanayikodesha ariko tukajya kwitegura mu kiti wacu
Yego. Ariko wowe Manuel na Nyiramajyambere mwarutanyaga imyaka ingahe?
Njewe na Nyiramajyambere ni nje mukuru we murusha imyaka itatu ine. Kuko navutse 83 avuka 87.
Naramubonye mbona asa n'ufite utuntu tw'imyotso ku gahanga. Utu twotso uratwibuka igihe batumushyiriyeho utwo tumanzi urabyibuka?
Yari umwe w'icyo gihe nari ndi umwana, ariko nabo batumushyiriyeho yari ari umwana akiri umwana, ariko kuri njye byo sinabyibuka. Ariko byo ibyo myoto yari ayifite mwo hejuru y'amaso.
Nicyo nashaka kumenya, koko iyo myotso nawe urayizi? Iyo nabonye urayizi ukiri umwana wakuze umubona afite imyotso?
Iyo myotso yarayifite.
None se kunuba mwakuranye, wowe niki ufite ku mubiri wawe uzi ko azi kuri wowe, ku buryo nakimubwira akavuga ati uwo nguwo koko ni musaza wanjye, nta wundi muntu wabuzi icyo kintu kiri ku mubiri we? Ni iki kiri ku mubiri wawe yakwibukiraho?
Umubiri wanjye ngi kintu nafashwa abaye akizibuka neza icyamufasha.
Yego.
Nje nari mfite ikintu kijyanye n'umukunde. Umukunde niwe mukondo?
Yego.
Ari cyo kiromba?
Yego.
Kiromba.
Yego.
Icyo kiromba nari nkifite.
Nuno
nande dumwe, ariko kuva nararwayeho amaso nandi cyo gihe imyotso yo kuna amaso nari nyifite, ndana yishite n'ubu ngubu witegereje wayibonaho.
Yego.
None ikindi mu byukuri nje ndirabura kuri we, nabibonye ndirabura cyo de nari niraburaga cyane. Ngusize nke n'uyu muntu agiye akura hagenda uruhu rwiyuburura, ariko n'ubu nabwo abibonye nabwo yahita abibona, ariko cyane cyane ikiromba nari nyifite.
No kugira ngo ndeme icyo kintu cyo kwibukiranya, cyo kugira ngo buri wese yumve undi uko yamubonye akura. Ni nk'uko umwarimu ambwiye ko ari umwana w'umukobwa warushingutse, n'ubwo bwose yari akiri mutoya, wari ufite akayobe kagaragara, kandi koko nasanze aribyo ndebye ku mafoto ya kera, uretse ko ubungubu yagiye akura, yagiye aba umuyumbu mwiza usobanutse. Ibyo ngibyo rero nabyo ni ibintu bidufasha kugira ngo dushobore gukomeza ubushakashatsi bwacu, duhera ku bimenyetso byo ku mubiri kugira ngo dushobore kugera ku wo dushaka. Nta nkomyi, byaramfashije cyane. Rero nawe ndagushimiye kuba ugiye kumfasha kugira ngo umurimo unatangiye umusoze neza. None ubu noneho arakumva, hasigaye kubahuza, ariko se hari ikindi kintu wumva ushaka kumubwira? Ubu noneho namubonye arahari, hasigaye gusa kugira ngo mbahuze muganire. Yambwiye kubasuhuza, mbwira ko igihe cyo kugira ngo muhure muganire ariwe ugomba kukingezaho. Wowe hari ubutumwa bwihariye bwawe n'ubw'umuryango wumva ufite ushaka ko namuha?
Yego, ubutumwa twe tumufite ni uko Imana yazamufasha mu buzima, Imana yamurinze akazaba iteka ryose, nubwo bitagishoboka ariko Imana izamufasha. Yarakoze nawe kuba akiriho, ariko twamwishimiraga by'umwihariko ko bibaye ngombwa kweri ari no kuza yadusanga. Umuryango uramwishimiye, nta kibi tumwangira, nta ki turamukeneye nk'umwana wacu.
Urakoze Emmanuel Maniraguha, ubwo butumwa nza busohoza. Ngaho rero usuhuze abavandimwe bawe n'umubyeyi wawe, mwese mbifurije amahoro y'Imana.
Yego, murakoze, namwe turabashimiye.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Nyiramajyambere, ubu ni umubyeyi w'abana babiri, umuhungu n'umukobwa, arubatse, avuga ko akeneye kwiyakira no kwiyumvisha ko agifite umuryango mu Rwanda.
Agasaro kaburaga.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Umubyeyi umaze imyaka 35 atabona umwana we, yaramubuze iyo bahuye baganira iki umwana umaze iyo myaka nta makuru afite ku muryango wa nyina yabonye nyina wabo rukumbi yifatate musabye imana Julien natuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama akagari ka Rugira umudugudu wihuriro yaje hano mu kiganiro agasoro kaburaga ashaka umwana bereye nyina wabo Yozefu Nzaramba bari kumwe hano mu kiganiro mbahaye ikaze none mbwira ni wowe duheraho umwana washakaga hashize ibyumweru bibiri uje hano mu kiganiro agasaro kaburaga umuheruka hashize imyaka 35 ni Yozefu Nzaramba n'umwana wa murumuna wawe yabyahiye hanyuma atumusabira akaza kwitaba Imana muheruko ridashira none kuba warabonye umwana wawe wabyakiriye ute
narishimye cyane cyane kandi namwe narabashimiye numvise nyine mu mutima wanjye nshimye Imana cyane kuko namubonye
yego ariko turagaruka ku byishimo byawe mu kanya mvugana n'umuhungu wawe nawe yarambwiye ati ntabwo nari nzi ko ngifite umuntu ukomoka kuri mama kuri iyi si none birashimishije ko nongeye kubona undi mama Yozefu Nzaramba umubyeyi wawe nguyu mbaye nka wa mubyeyi turamya twese ngo nguyu umubyeyi wawe none Yozefu Nzaramba wowe kubona umubyeyi wawe nyuma y'igihe cyose nibigeragezo wanyuzemo wabyakiriye ute
Nanutse nshimiye Imana buriya njyewe ntabwo nawo n'uburyo mbivuga kubera iminsi yari ishize n'imyaka yose ku myaka 35 igera muri 33 35 yari myinshi kuba umuntu adafite umubyeyi kabone niyo umuntu waba umubona arimo aragenda ariko yumva ko nta mubyeyi afite nta muntu wo mu muryango agira igikomere kiba kiri mu mutima kimenywa nawe ariko nyuma nakumva ko hari umubyeyi urimo uranshakisha wo muryango kwa mama twarangiza tukanavugana nubwo benda tutarahura amaso ku maso kubera ko nyiri ku ishuri ariko mu by'ukuri nabyakiye neza kandi byananshimishije igikorwa cy'iza Imana yakoze kandi no mu byo twavuganye ubushize nabwo kwishimira Imana cyane kuko yigukorana n'undi muntu wabona iki kuvuga kivuga mbese kuri njyewe ni ibintu bisa nkaho byandenze mu buzima
urakoze cyane mubyeyi wamwumvise uyu muhungu wawe mwaranaganiriye yarabikubwiye yarafite ibikomere ku mubiri ibigeragezo byinshi yanyuzemo ariko akagira ukwizera igihe kizaza vuba hangaha kugira ngo umuhobere wibuke ubushyuhe nyina utakiriho yagombye kuba yaramuhaye ariko uzabumuha ubu noneho kuba rero umwana wawe umwana murumuna wawe agiye kuza ukamwakira aho ngaho mu nzu yawe mbwira nabumva ijwi rya Amerika utunyuriremo niki muzaganira niki uzamubwira
ikintu nzamubwira yuko nishimye bitewe n'iminsi nanjye ntabwo najyaga ntekereza yuko umwana kibaho nashakishije ntomboza gusa mvuga ndireka numve ariko ngiye kumva numva umwana ariho ubwo nzamwakira neza rwose nishimye cyane muri njyewe mfite ibyishimo bisaze kubera yuko nzaba mubonye aribwo bwa mbere ndumva nshimiye Imana cyane
ariko se mbwira uragira uti naje ntomboza igihe ufashe icyemezo cyo kuza hano mu kiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika wari warashakiye ahandi waraburiye hose uravuga uti ahasigaye niho ngiye kujya ndebe ko hari cyo bamarira waje wizeye cyangwa se waje uvuga uti namabura kindi
naje nyine numva ko abandi babonetse abari barabaguze nanjye ndavuga nireka nanjye nishungiye ririya kurya Amerika numve yuko nabona umwana wanjye bizimana ndamubona
ndamwumva nubwo tutarabonana neza ngo turamukanye, ariko naramubonye yanyoherereje amafoto mbona niwe.
Yego,
ubwo nyine narishimye cyane kandi namwe narabashimiye cyane, kuko mudufitiye akamaro kanini cyane, mudufitiye akamaro kanini cyane. Namwe turabishimira kandi turabakunda rwose, kuko muri mu gikorwa cyiza, igikorwa cyiza kiyobowe n'Imana.
Oh, murakoze cyane, ni mwebwe muduha imbaraga zo gukomeza kubakorera, kubera ko uko mutugana mutwizeye ni nako twumva dufite imbaraga zo kugira ngo turangize icyo gikorwa muba muduhamagarira kurangiza. Nawe nganira nawe Nzaramba, warambwiye uti ntago nari mbyiteguye, ijwi rya Amerika ibyo mukora ni ibitangaza by'Imana, nda ntacyo twashobora tudafashijwe n'Imana, kuko ukuboko kw'Imana kuba kuri inyuma, niyo ibikora byose, abayizera irabumva. Yosefu Nzaramba, ndakugarukaho nk'umwana wakuze, ndibuka ukuntu bakubwiye ko papa wawe atakiriho bakamukuzanira uri umwana muto yabyaragushegeshe, ndabyumva, numva n'ukunda abandi bagiye bakunyuraho, ariko ikintu nagumanye muri jyewe nubwo butwari nubwo bwizige nuko kudacika intege wambwiye kandi nkumvamo. Uyu munsi hari abandi bana benshi Nzaramba banyuze mu nzira wanyuzemo, ariko Imana ikaza kubibuka ikabafasha kubona umwe mu bafite mu miryango yabo. None abo bana wowe muri kano kanya Nzaramba, abo bana bameze nkawe, abo bana mwanyuze mu nzira imwe bagishaka ababyeyi, niki wumva ushaka kubabwira?
Ari kintu nabwira abo bana bameze nkanje, ariko mbere na mbere icyo nabanza kubwira abo bana nuko nababwira yuko Imana iriho. Mu buzima y'isi tubamo hacamo ibigoranye, hagacamo ibishimishije, ndetse hanacamo n'ibiringaniye. Abo bana rero bameze nkanjye, bagakwiye kuba barangwa n'imyitwarire myiza yatuma batera imbere, aho kugira ngo batangire urugendo rwo kugenda basubira inyuma, bakagumya kugenda basaba gutera imbere aho kugira ngo basabe gusubira inyuma. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bakizera Imana. Ubu ngubu urugero benda ruhari hagati yanjye n'uwo mumama, uyu munsi uwo mumama benda arimo nubwo nduhuje agenda mukuru wa mama wawe, ariko mama wawe yarapfuye. Ibyo ndimo ndabyakira. Mu minsi yashize yose ntarigeze mbona n'isura benda ya mama, cyangwa se benda ngo mbone n'umuntu benda waho busa na mama, mbene n'umuntu wo mu muryango wa mama. Ari n'igihe najyaga ntembera muri za Kigali, turimo turatembera n'abantu, wajya kumva kumva abantu bo mu muryango banciye nk'umugani, washangudure ba mama wawe ngo bavukaga ngo iri aha kujya mu misozi, ugasanga ni ibintu bidafite na gahunda bitanarebeka. Icya mbere, abo bana baharanira gutera imbere mu mbaraga uyu munsi bafite, barangiza bakizera Imana, barangiza bakizera ko ari nayo ishobora byose. Iri ngiri nasaga nkaho ntari nzi ko bizabaho. Icyo Imana iba yaraguteguriye uko byagenda kose iragikora.
Yego. Urakoze cyane Nzaramba, ubwo umbwiye ibirebana n'abana rekana n'umubyeyi wawe Musabyimana Juliana, atubwire ibirebana n'ababyeyi. Hari ababyeyi benshi mubyeyi benshi urabumva hano ku ijwi rya Amerika wambwiye yuko iyi radio uyumva kenshi ikiganiro Agasaro Kaburaga ko kitagucika. Ababyeyi benshi baza badusaba kubafasha gushaka abana babo, rero ubonye wawe, ariko hari abandi tugishakishiriza, hari n'abandi bakiri ku rutonde bagitegereje ko nabo tubahakanya kugira ngo bashakishe ababo. Abo babyeyi bose bagiye kunyura mu nzira wanyuzemo, bari mu nzira wanyuzemo, ubwo urifuza kubabwira iki mbere uko dusoza ikiganiro mubyeyi Musabyimana?
Yewe, ikintu nabwira abo babyeyi babuze ababo, icyo nababwira ni uko bakwihangana, ntibacike intege, kandi bagakunda kumva ikiganiro cy'agasaro kabuze, kuko ku gasaro kabuze umuntu ahabonera uwe yabuze. Ikintu nababwira ni uko bakwihangana, ntibacika intege, bagakomeza kwizera Imana, bagasenga kandi bagakunda kugirana urugwiro n'abandi. Kuko nanjye kugira ngo mbone uwo mwana byatewe no kugirana urugwiro n'abandi, bagenda banyungura ibitekerezo, kuko nanjye umutima wanjye wahoraga uhagaze. Inama nabagira ni uko batacika intege kandi bakajya bakunda kuganira n'abandi.
Yego.
Icyo nabagiraho inama, kandi bakanizera Imana nyine, kuko Imana niyo ishobora byose.
Iryo ni ijambo rya mukuru irebana n'Imana rihoraho, nta nubwo ritinda, ribaho iteka ryose. Ndagushimye cyane mubyeyi musabye Imana Yuliana, nibutsa bumva ijwi rya Amerika kuwaje hano mu kiganiro ushaka umwana uberenye na wabo. Umuhungu wawe Yosefu Nzaramba wavukiye mu bitaro bya Sashka i Kigali mu mwaka w'1988 akaza gusanga se. Umwana rero Imana yakoze ibitangaza byayo. Muri hano mu kiganiro nawe ngusezeyeho Yosefu Nzaramba, wakoze cyane kuza muri kino kiganiro. Hari icyo ushaka kongera abandi baho umunota wo kugira ngo bisanzure, mwebwe nabahaye umunota wo kugira ngo muganire, mwandike ibaruwa y'urukundo. Hari ushaka kwandika ibaruwa iyo ari yo yose? Hari ijambo mwumva mufite ku mutima mushaka kuvuga, muvuga muti Venusite iki kiganiro ntukirangize ntavuze nakangaka Yosefu Nzaramba? Hari icyo ushaka kuvuga kindi?
Ikiganiro ntabwo wakirangiza ntabwiye umubyeyi mukuru wa mama. Ndamubwira neza yuko iminsi yabaye myinshi, ariko uyu munsi umwana we yamubonye kandi yiteguye kuza akagomeza kuba umwana n'ubundi atari umwana warezwe nabi, n'ubundi ari umwana warezwe neza kandi afite indero nziza.
Mubyeyi, ayo magambo nk'ayo ngayo meza se uragenda utayashubije?
Amagambo meza nuko gusa nandi mwana wanjye nzamwakira numva nishimye, mfite urugwiro cyane, ndetse sinzi nyine ukuntu najye muri icyo gihe nzaba nifashe, ariko kandi narangije kumva ntuje mu mutima yose. Nyine noneho nimubona nyine nzishima cyane, kandi namwe ndabashimira. Ni ukuri mu byo mwadukoreye byose namwe ndabashimira, Imana yonyine ariyo izabaduhendera.
Murakoze cyane mubyeyi, iyo migisha yanyu turayakiri hano ku ijwi ry'Amerika. Turabakunda, nongere mbisubiremo hamwe n'abagenzi banjye bamfasha no mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Mpora mpimbazwa no kubagezaho nishimye buri cyumweru. Mbashimiye mwembi Yuliana Musabyimana, nawe Yosefu Nzaramba, kuba mwaje gusangiza ibi byishimo awumva ijwi ry'Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga. Mugire amahoro y'Imana.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wiki kintege
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Inkuru ndende ya Gasaro Kaburaga ni umwana wari ufite imyaka 10 muri 1994 yaje guhunga u Rwanda ajya muri Congo, ari kumwe n'ababyeyi. Muri 1996 yakoze urugendo rurerure ava mu nkambi ya Inera hafi ya Bukavu agana wari Kade, yakomereza Tingitingi na Mbandaka. Yaje kwinjizwa mu mutwe wa FDL hafite imyaka 16 mu mwaka wa 2001 afatirwa mu Rwanda mu gitero bari bagabye, aragororwa asubizwa mu buzima busanzwe. Ari hano mu kiganiro yitwa Uwimana Gerard, ari mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Gisagara umurenge wa Save akagari ka Munaji umudugudu wa Gakombe. Arashakisha abavandimwe be Minani Pascal n'abankundiye Clementine.
kuri 96 ubwo nabaga mu nkambi yaho bitaga Inera umuryango shakisha Minani Pascal yabaga mu nkambi yaho bitaga Shimanga ubwo rero 96 inkambi baze kuzisenya bazishenye rero ntabwo twongeye kubonana nangwa kuvugana bahise bajya nahise numva ko amakuru bambwira ko ashobora kuba yarambutse mu gihugu cye muri Angola
kuva Shimanga kagera muri Angola abantu baguhaye ayo makuru ni bande
abantu bamaye amakuru ni abantu babanaga mu nkambi bakaba babo baratahutse nyine bambwira ko Minani Pascal bambukanye muri Angola bahamusize
ubwo babikubwira hari mu buhe mwaka
babimbwiye mu mwaka w'2021 gutya
kuva icyo gihe hari ikintu wakoze kugira ngo ushobore kumenya amakuru yabo mushobore kuvugana
ikintu nakoze ntabwo twavuganye nabo na kugeza n'ubu nyine nta makuru yabo nzi gusa ikintu nakoze nanditse kushakisha nyine Minani Pascal nandika binyujije kuri CSR Croix Rouge ubwo rero byarangiye nyine igihugu nanditsemo bari babaje kumbwira nyine ari cyo yahungiyemo ubwo kugeza ka mwanya nta gisubizo nigeze mbona nyuma yaho nibwo uwo muntu yambwiye ko babanaga nyine muri Angola ubwo rero niho nahise nkurikirana ikiganiro Agasaro ka Buraga kugira ngo mumfashe kugira ngo turebe ko twazamushakisha muri Angola
uwo muvandimwe Minani Pascal ushakisha nta bandi bantu bari kumwe bo mu muryango we
barahari harimo umudamu we basha kugenda nibuka izina rimwe n'abana biwe
yego bikore
umudamu we yitwa bamwita Nyesi noneho yari afite n'umwana bita Manirabona n'umwana wundi bita Renata nundi bita Ruiza nundi bita Viseni nundi bita Korode na mushiki wanjye bagendanye bita Bahundetere Martin
ariko dusubire inyuma gato dusubire mu nkambi ya Inera cyangwa se tujye mu iyo ngiyo ya Shimanga aho ngaho baturutse kugira ngo twumve ukuntu mwaje gutandukana urambwiye uti nkambi barazishenye twese turatatana ariko se mbwira byagenze gute kugira ngo mube mu nkambi zitandukanye kandi muri mu muryango umwe byatewe n'iki
twarahunze tugeze mu mujyi wa Bukavu ngo ngubwo tuhageze hari imodoka zapakiraga abantu zibajyana mu nkambi ngo bageze ku muryango wa Minani Pascal baba bawujyanye muri iyo nkambi y'Ishimanga
yego
ubwo umuryango wacu rero nanjye nabagamo kuko nari umwana abandera bari baratugabanyemo kabiri na mushiki wanjye umwe aba mu muryango umwe n'undi mu bundi ubwo umuryango nari ndimo wo warasigaye batujyana mu nkambi y'Inera nuko nguko byatugendekeye
Uwimana muri 94 wari ufite imyaka ingahe
nari ufite imyaka 10
imyaka 10 mbwira ngiye inkuru ndende ya Gasaro Kaburaga turi kumwe mu nkambi ya Inera urahahungiye uri umwana w'imyaka 10 96 ubwo ufite imyaka 12 inkambi zirasenywe urahunze tubwire urugendo muhunga mwanyuze he mwageze he kugeza ubwo tuvugana ubu ngubu uva Inera wahungiye he wagannye he wari kumwe nande
tuva Inera twahunganye n'umuryango nabagamo ari wo umugore wa mukuru wanjye uwo twahunganye ubundi ubwo twavuye mu nkambi tugera aho bita za Nyabibwi turahava tugera aho bita za Shangi Shangi tuhavuye tujya Warikare
yego
Warikare tujyakomeza tujya za Mbandaka na za Tingitingi naho bitaga Imarembo
none se icyo nshaka kumva ura gahungu k'imyaka 10 uragenda bagufasha ukuboko cyangwa se nawe ugerageza kwishakamo imbaraga kugira ngo ufate intambwe yabo mugendere hamwe mwatungwaga n'iki mwaryaga iki mwanywaga iki mwabagaho umute
aho mu ishyamba kuntu twari tubayeho nabi twari dutunzwe n'ibyatsi imizi y'ibiti inyamaswa byose twararyaga mbega nta kintu kizima twaryaga no kunywa amazi twanywaga amazi y'imyanda arimo imyanda myinshi cyane ubwo rero Imana nyine igenda idukura aho hantu nyine igenda idufasha ubwo ngubwo tubaho muri ubwo buzima nuko nguko byatugendekeye.
Hari bamwe bakoze iyo nzira ndende baje hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga bambwiye yuko baryaga inguri z'amateke bakarya imizi y'ibiti ibyo nawe warabibonye wabinyuzemo
nabinyuzemo narabiriye nageze naho ndya inzoka naraziriye cyane ibyo biti bishogo ibinyamushongo biba mu gikono gikururuka ya nibyo bita ingara bega nari ibintu byinshi cyane Imana niyo irinda umuntu ubundi nari ibintu byinshi bitabaho nibyo by'inguri byose n'ibiti byose n'imizi y'ibiti n'ibyatsi byose narabiritwarabiriye.
Muri Kongo abanyekongo henshi muri kiriya gihugu ba inzoka barazirya bafite ukuntu baziteka nyibutsa gato izo nzoka nizo muhe bwoko ni nshira ni mpiri ni ntoni nini ziba zimeze gute
arimo inshira arimo imiri arimo n'izindi nzoka nazo ubwoko bwazo nabonaga ari inzoka nyinshi cyane zigiye ari nini ariko zigiye zitandukanye.
Ubundi nk'abajya kuroba amafi bajya mu byuzi bakayakurayo inzoka se abantu bajya kuzihiga bazitegereza zivuye aho zidi bakazica bigenda gute kugira ngo mwaziguraga mu isoko byagendaga gute
igihe kinini kuno twebwe twaziryaga kubera ko Kongo igizwe n'amashyamba cyane cyane umunsi ku wundi twakubitanaga nazo rero twari turi kumwe n'abantu nyine baje kuzica nyine no kuzibaga bakazibaga tukazirya rimwe na rimwe twajya no mu bakongomani tugiye kubasaba nyine ibyo kurya tugasanga barazitetse nabwo bakaduha muri ubwo buryo nari ziriye njyewe.
None Uwimana wambwiye uti navuye wari kare nyura shanje nyura mbanda kanyura tingitingi nyura aho hose mbwira ukuntu waje gusubira inyuma ubu tuvugana uri mu Rwanda uvuye marembo wagiye he wahise uza mu Rwanda byagenze gute
uvuye marembo nahise kwasubira inyuma barimo batubwira ngo tugane mu nzira itucyura mu Rwanda tugarukiraho bita intuza za Nyabibwe tuhageze n'ubundi dusanga naho ntabwo bitworoheye dusubira inyuma duhita dusubira inyuma tujya i Masisi.
Icyo gihe uvuga ngo yego komeza
Masisi twarahageze tuhageze nyine tuhasanga y'abanyarwanda benshi n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ubwo tubamo rero baraducumbikira turahaba haciye n'iminsi itari myinshi cyane n'ubundi ntabwo twari tworohewe nyine n'intambara zaho ubwo rero ubwo nahise nyine mba muri ubwo buzima twari abana b'abahungu nyine b'icyo gihe nta nubwo twari tworohewe kuhaba kubera ko baradushakishaga ngo batwinjize no mu gisirikare.
Ni bande babashakishaga?
Twashakishwaga n'abo bitaga SDR.
Icyo gihe ubwo wari ufite imyaka ingahe? Navuze yuko wari ufite imyaka 14 muri wari ufite imyaka 12 muri 1996 ubwo ugeze Masisi wari ufite imyaka 14.
Nari ngeze mu myaka 14.5 gutyo.
Hanyuma 16. Hanyuma bakuzana mu mu gisirikare bakwinjizamo byagenze gute kugira ngo bagushyire bagushyizemo ku ngufu warabishakaga byagenze gute
badushyizemo ku ngufu ntabwo twabishakaga twako twari n'abana batoya ubwo rero twabonye nyine nta kundi twabigenza nta naho twacikira ngo tukivemo ubwo rero duhitamo nyine kubana nabo tukijyamo gutyo nyine tukibamo igihe cyarageze nyine tukimazemo nk'imyaka nk'itatu hafi ine ubwo nibwo rero batubwiye ko bagiye mu Rwanda nyine ntabwo batubwiye ko baje mu Rwanda batubwiraga ko hari misiyo bagiyemo ubwo rero tuzana nabo tuzanye nabo batwinjiza mu Rwanda duciye mu Birunga
ntawe wowe tuvugana winjiye wikoreye wari birumvikana wari umwana wari wikoreye iki wari ubatwaje iki wari ufite iki wari witwaje iki
twari bari batwikorezaga amasasu nk'abana batoya bari barimo bakatwikoreza n'ibyo kurya baryaga
yego nuko mwinjira mu Rwanda mnyuze mu Birunga mugera he
twahise duhingukira aho bita muri Karisimbi aho bita muri Nyamutura tugera aho bita ngo Cyanzarwe tugeze Cyanzarwe ubwo rero bahise bahura n'ingabo z'u Rwanda bararwana nyine ubwo bararwana baradutatanya nyine ubwo bamaze kudutatanya bamwe basubirayo abandi barafatwa ku rugamba ubwo rero natwe twaragomeje turagenda tugera aho bite ku Kibuye muri Mukura naho twarahabaye ubwo turi kumwe n'abakeya twari dusigaranye ubwo rero twavuye muri Mukura tugiye gusubira muri Congo ubwo ni ukuvuga naje gufatirwa ku mupaka wa Congo n'u Rwanda turimo dusubirayo
mugeze ku Gisenyi hitwa Rubavu musubira muri Congo ubwo mwageze ku Kibuye murongera muri hinduranya none mushaka gusohoka nk'abantu bagiye muri Congo nk'abanyarwanda bose bambuka umupaka hanyuma se ufashwe ufite imyaka 16 byagenze gute bagukoresheje iki
bamaze kumfata ingabo z'u Rwanda nyine zamaze kumfata zimaze kudufata nyine bambaza nyine amakuru yabo tuvuye ndahavuga bambaza niwaca hariho nuko nahibukaga ndahavuga ubwo bamaze kumbaza ayo makuru bahita banjyana mu kigo cya gisirikare babagamo ubwo ndaharara maze kuharara ubwo bukeye bahita banjyana aho bita Ikamuhoza aho abandi babajyanaga babaga bafatiwe ku rugamba ubwo twarahageze masanga abandi nyine bukeye bwaho bahita banjyana aho bita Imudende mu Nganto Imudende rero tuhasangamo n'abandi benshi ubwo bahita bakuramo abana bari bakiri batoya bahita batujyana mu kigo ngororamuco aho bita Gitagata muri Bugesera
muri icyo kigo ngororamuco hari ikintu babigishije cy'imyuga ikintu nk'uyu munsi wambwira uti dore icyo nahigiye kimfasha nahawe impamba y'ubuzima n'ubu ngubu niyo ngenderaho
ikigo ngororamuco batwigishije nyine imyuga nyine yo kwiteza imbere ngo naje ngiye kwiga umwuga nyine w'ubworozi bw'ihene rero maze kuwukora nyine ubwo nahamaze nk'amezi atandatu ashize bahise banjyana mu muryango wanjye nyine ubwo mpageze rero baje kunzanira amafaranga 150,000 ubwo mpita nguramo za hene nkora ubworozi ubwo kugeza aka kanya nyine nubwo za umushinga wahombye ariko hari icyo wari wasigiye
umushinga ariko uracyawukomeza urizera yuko uzakomeza ukawuzamura ugakomeza kwiteza imbere
ku Imana izaza igenda ishoboza buriya bizagenda ntera imbere gake
none uw'Imana Gerard urambwira uti nafite imyaka 16 ndafatwa mfatirwa muri yo mirimo ya gisirikare ariko ndagororwa ubu ngubu nahawe ubufasha ndi umuntu ndigize ngerageza kwiteza imbere hari abandi bana mwari mufite ikigero kimwe hara nabo mufite ikigero kimwe bakiri muri Kongo hari abatarashoboye gutaha icyo gihe wowe watahaga ariko se abakumva muri kano kanya nkawe wanyuze muri izo nzira zo gukoreshwa iyo mirimo uri umwana niki wumva wabwira abafite iyo myaka bashyirwa muri ako kazi cyangwa se abakabashyiramo
kino nabwira abana naba narasizeyo nangwa se nabo nabakiriyo bumva ikiganiro agasaro ka buraga nuko nabagira inama yuko ababwira politiki yo kujya mu gisirikare atari nziza kuko bakiri abana batarakura ubwo rero nkaba mbabwira yuko nanjye nakigiyemo ariko nta nyungu zacyo nabonye uko byatumye nta mahirwe ngira yo kwiga ikindi mbega nta musaruro naba narabonyemo ubwo rero aba mbagira inama yuko bazashakisha uburyo nabo bakurikirana amakuru yo mu Rwanda kuko mu Rwanda hari umutekano ari byiza bagashakisha uburyo bazataha bakava muri iyo mirimo ibatoteza muri ubwo buryo.
Uwimana Gerard wajanye mu kiganiro agasaro kaburaga n'iyi nkuru ndende y'ubuzima bwawe wanyuzemo ukiri muto ariko ahanyine ushakisha abavandimwe bawe Minani Pascal na Bankundiye Clementine muri uyu munota umwe usigaye niba bakumva niki ushaka kubabwira abandi kire yabaruwa y'urukundo y'agasaro kaburaga.
Murakoze kintu numva njyewe nabasaba nuko baramutse banyumvise ko nanjye bazamenyesha ko bumvise ubutumwa nabagejejeho kandi nanjye bakabimenyesha tugasuhuzanya ikindi ni cy'uko mu Rwanda ari amahoro bazashakisha uburyo bataha kandi nkabizeza yuko hari imiryango n'ubundi naje nsanga harimo na Toria harimo na none n'umuhungu we n'abana ba Pascal batahutse babiri harimo uwitwa Tonera ndetse na Cecilia.
Uwimana Gerard urakoze cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga tukaganira abumvise mwese inkuru ndende ya Uwimana Gerard abazi abavandimwe be Minani Pascal na Bankundiye Clementine mudufashe kugira ngo tubahuze ngaho rero Uwimana Gerard komera nkwifurije amahoro y'Imana.
Namwe murakoze Imana ibaho umugisha kandi Imana igikomeza kubarinda barengere mu kazi mukora kose Imana ibagirire neza.
Urakoze cyane.
Urakoze nawe.
Shaka gasaro kawe muzakabona.
Maze rero.
Shaka gasaro kawe muzakabona.
Wiki kintege.
Shaka gasaro kawe muzakabona. Shaka gasaro kawe muzakabona.
Mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga undi nakira ni nyina masengesho Victoria arashakisha umwana we baburanye mu mwaka w'1994 yitwa Dieudonné Placide ariko yari yarabaye umuyisilamu yitwa Ismaïdi yari kandi mu ngabo z'u Rwanda umubyeyi we wari utuye i Kayonza ari Kigali mu karere ka Kicukiro umurenge wa Nyarurama mudugudu wa Kivu yavuye i Kayonza aje gushaka umwana we nongeye kumwakira mu kiganiro agasaro kaburaga.
Ikintu kingariye mu kiganiro kumva ushaka kugumya gushakisha umwana wanjye ni uko ntuzuze menya irengero bye kuva muri 1994 turi Kayonza mu cyahoze ari komine Muhazi. Ni ukuvuga ngo yari umusirikari mu kigo cy'Ingarama. Ndavuga nti se yapfa akabura umuntu n'umwe umenya ngo uwo mwana uwo muntu yarapfuye. Ndavuga nti se kuki yari umudugudu muri 1988 abantu batubwiye ngo bumve savugira ku isi cy'Amerika icyo gihe barabitubwira abo hirya no hino batitwahungiye muri 1989
bakubwiye ko bamwumvise ku ijwi ry'Amerika avuga iki avugira he
ngo yavugiye ku bihugu bya Amerika aravuga ngo ari muri Afurika y'Epfo, avuga ngo niba hari uwasigaye ngo azavugire ku bihugu bya Amerika kugira ngo abashe kumwumva. Bigeze bibiri gatatu, bibiri kane, nanone abantu barongera baratubwira hirya hino bati twumvise amazina y'umwana wanyu yavuze, amazina ya se na nyina, avuga amazina ya bantumunabe na bashyikire, aravuga ngo ari muri Afurika y'Epfo, niba hari uwasigaye azavugire ku bihugu bya Amerika bumvikane.
Wowe turakuzi witwa Nyiramasengesho, ni wowe nyina umubyara, twibutse amazina ya se umubyara nayo barumunabe nabo barumunabe yavugaga ni bande?
Ise umubyara yitwa Hategekimana Ivarisi, afite bashiki be, umukurikira yitwa Kuzwa Maria Placidus, agakurikiraho Dushimimana Reyo,
yego,
agakurikiraho umuhungu wamukurikiraga witwa Namahoro Egide.
Nabo ngabo gusa nk'abandi?
Oya, hari undi umukurikira witwa Umutoni Ize. N'umuhererezi wa bucura yatwariye agafoto ke ari umwana wonkaga witwa Hategekimana Reagan. Abo bari umuntu abibose barahari.
None se mubyeyi 98, none se mubyeyi 98, abantu bababwiye yuko bamwumvise ku ijwi rya Amerika, abashakisha 2003 babwiye yuko akira aho yari ari na mbere muri Afurika y'Epfo, abashakisha atanze amazina ya se, atanze amazina ya barumunabe n'abashiki be. None mwebwe mwakoze iki kugira ngo mumushakishe?
Njyewe 2014 nibwo natangiye kumushakisha, narabikubwiye ko namaze kumva abantu bambwira bati rwose umwana wawe twamwumvise ku bihugu bya Amerika, niho yavuze ko ari muri Afurika y'Epfo. Aravuga ati niba hari umuntu wasigaye azavugira ku bihugu bya Amerika. Njyewe nari umukene icyo gihe, ariko nari yegeranyije gatoya, ndagenda ndareba ndavuga ati ku bihugu bya Amerika nzahageza n'iki. Nagiye kuri radiyo izuba, nafashe itike ndagenda no kuri radiyo izuba, mpageze ndababwira nti mwafashije gushaka umwana wanjye, kuri bavuga ko ari koko wahari mwafashije. Baravuga bati se uramushaka gute, ndababwira nti mbabwira uko bimeze nk'uko ndimo kubikubwira. Umuntu nahasanze arambwira ati kiretse reka ndamubarize Croix Rouge turebe ko byashoboka. Ubwo ngubwo ahamagara abantu ba Croix Rouge baraza, uwa Croix Rouge arambwira ati rero wakerewe kumushakisha avuka ryari, ndamubwira icyo gihe yari afite imyaka 40. Aravuga ati rero wakerewe kumushakisha na sayiseri ntibyakunda, warakererewe ubwo ntibyashoboka. Icyo gihe ndagaruka ngeze mu rugo, nabaga i Kayonza, ngeze mu rugo umutima uranga binyanga munda. Noneho nibwo umwaka ushize nafashe desiziyo 2011, nibwo nafashe desiziyo kuvuga ngo reka mpaguke ngende nice i Kigali, byanze bikunze nshakisha umuntu uzamfasha kugera ku bihugu bya Amerika. Nibwo niyambaje Eric Bagiruwubusa bwa mbere, ubwo Eric Bagiruwubusa amvuza nawe. Ubu ngubu umuntu niyambaje ni Isaac Basumba Olivier, kubera ko numva n'ubundi nawe ku bihugu bya Amerika. Ikiganiro cy'ibihugu bya Amerika sikijya kincika, byanze bikunze wagira ngo abantu barambaza kubera iki ukunda kumva ibihugu bya Amerika. Nkababwira ngo rero njyewe agasaro ka buraga ndagakunda. Nakubwiye ko natangiranye nacyo kuri Marceline Kamunazi. Marceline tuvi icyo gihe mpagara kumva ibihugu bya Amerika, nkababazwa n'uko abandi babonye ababo, nkababazwa n'uko abandi bababwira ati barapfuye, nkababazwa n'uko noneho n'ababametisi bose narabakurikiranye. Tekereza kugira ngo umumetisi w'imyaka umaze imyaka 50 ashakisha nyina yabonye umuvandimwe we urayiye, naravuze nanjye reka nkomeze nshakishe, sinzigira mpagarara. Umwana wanjye yari umusirikare mu kigo cy'Ingarama i Gatsibo, none sinabantu yari kumwe nabo nta muntu wigeze amubona, siki yabaye umudugudu ngo atubwire ati wenda uwo muntu ndamuzi yarapfuye cyangwa se byagenze bite. Niyo mpamvu nanze kurekera gushaka, nzakomeza gushakisha kugeza gihe.
Wicika intege, komeza, kandi turi kumwe. Niyo mpamvu wagarutse hano mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Ubundi ni ibintu bidasanzwe, ariko tubikora kugira ngo duhoze mwebwe mwese ababyeyi n'abana, abantu muba mufite intimba ku mutima, mushaka abanyu mwabuze mutazi irengero ryabo. Nkawe nk'umubyeyi ukavuga uti ndabyuka mu gitondo nkumva ibice bimwe by'umubiri wanjye birampamagara bimbwira biti mubyeyi umwana wawe ariho niyo mpamvu tukwakira mu kiganiro kugira ngo tushyigikire uko kwizera kwawe tukurememo ukwizera kandi dufatanye kumushaka abantu rero bose babaye mu gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda zariho mu 1994 ababaye mu kigo cy'ingarama abamenye Dieudonné Placide benshi bamuzi ku izina rya Ismail ni umwana wavukiye Kayonza abamwumvise muri Afurika y'Epfo hari benshi batwumva muri kano kanya ku ijwi rya Amerika uwamumenya yamubwira ko hano ku ijwi rya Amerika nyina nyiramasengesho Victoria amushaka igihe kirageze mu byeyi kugira ngo nguhe uwamunota mbaharira mwebwe kugira ngo mwandike yabaruwa y'urukundo muyandikira bo mushaka ongera ubwira umwana wawe Ismail impamvu umushaka imyaka yose ishize 30 umutegereje niki umubwira buri munsi kubyutse
nuko murakoze cyane Ismail Dieudonné Placide ukuzina Ismail aba yariho akabanyumva nkunyina wamubyaye ni imfura yanjye ndamukunda ndacyamukunda n'uyu munsi agahinda karanyishe bari umuntu barahari bose aba yariho rwose yakwigaragaza ntacyo mushinja ntacyo afite aba yariho yakwigaragaza nkamubona nka nyina nkaza kamubonye agahinda karanyishe kubura umwana w'imfura
komera
ngo wari imfura kibihe ko agahinda kanini yajyaga ambwira ati mama nzagukiza icyo kintu akibuke umwana wanjye Ismail ndacyamukunda cyane aba yariho yakwigaragaza ntacyamushinja nta nicyo ashinjwa muri leta ni ukuri mana yazavuga ati njyewe ndahangaha agakoresha iyi nimero uzayimuhe azamuhamagare hose ubonane bavandimwe bose barahari ni abagabo barubatse ntawe uri musabiriza baritunze bashiki be babiri barabyaye umwana wanjye Dieudonné Placide yarambabaje cyane aba yariho rero nakwishima kandi mwaba mungiriye neza ushakishirije hirya hino akazaboneka nanjye ndacyariho ndashaje ariko ndavuga ngo byibura nzacyamubonye sinzi igihe nzatwira ariko ntacyo byaba bitwaye mubonye pe
komera mubyeyi ndagukomeza kandi nkwizeza yuko ibyo tuzashobora byose gukora tuzabikora kandi ndasaba Imana cyane impamya yuko igihe kigeze kugira ngo usubizwe Imana yumvise amasengesho yawe ngaho komera ukomeze wumve ijwi rya Amerika ni hano tuzaguhera makuru ayo tuzabona uko ariyo yose tuzayaguha kandi ndagushimira nkomeje kuba ukomeje kwihangana ugategereza ntucike intege utegereje ko uyu mwana wawe Dieudonné Placide Ismail yaboneka yakwigaragaza aho yaba ari hose n'abamuzi bakatubwira tukabahuza mukongera mukagira ibyishimo ngaho rero komera amahoro y'Imana
yego Imana ibahe umugisha namwe mama
Saro kaburaga karabonetse
Voice of America
Akasaro kaburaga karabonetse
Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kuba mwadu kurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00 1 2 0 2 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo 00 1 2 0 2 7 4 3 4 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
karabonetse